dhacay kali haboone may la haysaa kalgacayl midan lahayay qadiya quruux midan ka helay qadiya quruux midan ka helay hanow wara may lahaysa halis aashaq may lahaysa hamiga kalgacayl midan lahayay qadiya quruux midan ka helay qadiya quruux midan ka helay hanow wara may lahaysa halis aashaq may lahaysa ilahaysa halis aashaq may lahaysa halista aashaq may lahaysa hamiga kalgacayl midan lahayay qadiya quruux midan ka helay qadiya quruux midan ka helay hanow wara may lahaysa halista aashaq may lahaysa ilahaysa halista aashaq may lahaysa